Dancing, dancing, dance, 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 go low.
Slow wind down.
Nigga, pela poco dance y leo na we mama. Nigga, pela poco dance y leo na we mama.
Sexy lady, can you feel?
Goal, goal, goal.
I wanna see you moving.
Go low, go low, go low.
Baby, girl.
Bila watoto waisui ya mama sijakaa kindezi kijanja sana fedeje udumia kisho kiko mtama adabu ishiko na shiko ze mbaya hey, mambo mbaya ubaya ubaya we say wetele wetele
wapenda si kechi we so kiasi tukidance mabilo lulu chuka kwa jini kidogo dogo 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 dogo
gol gol gol
I wanna see you moving.
Nama whiskey ulete we nini.
Hey girl, you drive me crazy. Usi nipe pressure. Nini tatizo kama hivo pesa. Rafiki zako wote washa sepa. Nachotaka usiku huu. Nachotaka usiku huu.
Goal, goal, goal.
I wanna see you move.
Dancing, 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 dancing.